Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watara to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sego jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Ɓoltama wiide alkadar e guɓeɓe ɓen naɓɓeɗo hewde tan leydi ɗi kambar muɗum no ɓen woni ko kanko ministre cumniɗo yirwere e faabaji darnoy koyeɗe ñande alkasfarde le nokkuji yogaji e guɓe gonɓe Bamako ɗo. Gollirde humaniide gollirɗe cumniɗe kosam ɓende ronki fe hiwde le mali e wi golloɓe kabar muɗumɓe ndenno eɓe dara lamkoɓeɓe faaba. Ministre jeunesse nde yamiri fuɗɗugol golle fedde lullirde brigade citoyenne Bamako ɗo yo dental ko ɓuuri ujunere jokkolɓe kinotoɓe golleji ɗinguliɗen kakule commune ngaji mabɓe. Ɗi gonni sembe kabaruji amen hande beete aljumare 9/5/2023. Bisimilla sakaɓe. Ministre cumniɗo cellal e yirwere yimɓe martoy kumpa ɓen kabaru déplacé en gonɓe Zantigila Senou e centre mabile dende sogoni ko ɓen yo ɓeydorade faamu alhaali egguɓe gonɓe ɗiɗo nokkuji ɗi yalla faabade ɓe. Kanko ministre o tottiɓe jaati ñamduji kañe kaaki e ndefu. Fatoumata Kodjo tawrama e makko keɗɗana ko heɓa dow fosango Oumar Waygalo e Ousmane Yalibouli.
Ko yaata galleji temeɗe joyi kañe gonle ɗeɗo nokkule ɓamde Zantigila fa jottiɗa Senou kañe centre mabile oɗo ministre cumniɗo kabaru cellal mo yettiki ñongitiɓe wonɓe tomɓe colonel Hassan Badialo Touré wiɓe paboto ɓeɗo yimɓele.
Min timo Zantigila kañe nokku egguɓe ɓurɗo mawde gonɗo ɗo Bamako ɗo. Joni min timminiri centre mabile o woni nokku arandejo egguɓe. Komin gaɗiriɗo yo waltinde ɓe hakkillaji kullitinde ɓe wiide min gaɗa e bowɗe amen fuu yalla gunda mabɓe ana ɓeyda yarude yesso. Gouvernement o ana wondi e fiide dabareji yalla e birfitole nokkule
mabɓe.
Kamɓe ñongitiɓe wonɓe tomɓe ɓe mbi ɓe beltili hen sanne eɓe kajaduɓe paabire ko nayiri bangal cafaje.
Mbeɗa welti sanne e wargol makkoɗɗo. Min keeɓi faabongoji sini min jeccu docteure komi itta ɗum yafanamin. Ministre o wari ɗo faaɓe kemi ɗum welimin sanne. Talki min dokka fa sini min jeeyi docteure min cawri e mere mere ɗi imin mbawa nawtorade ɗi kasen saabi talki ɗi keyɗintinaka ɗum yafanamin feyi. Min mi egguɗo noon centre mobile ɗo gommi. Mbeɗa yetta ministre
ministre fo ka waliman ɗon
ko nduɗo suudu ministre anni faabiradeɓe yo neɓam tigaji
gollirde mbiyen mawde kabaru kosam le mali fuɗɗi keñen Bamako ɗo. Kabaru mbiyen golleji mabɓe joinde dental mangal jalla eɓe paabo golle mabɓe e wi ardiɓe mbiyen ɓe ana ɓuuri duuɓi sappo hande ko o ndeɗo gollirde heɓa fe lawol e le yirwere kala ko yowi e dow kabaru keɓe kamɓe ndemoɓe e keña ɗum kinniɓe kabaru kosam. Yalla mbiyen gollirde nde na heɓa lawol woni ko oɗo bureau kas o joinama. Ndenno mbiyen hinnadi kabaru jeeyugol e keña ɗum tongugol kala woni coguji kosam eko nanndi muɗum lala sa walata infatama toon keɗɗana ko heɓande dow fasam Ousmane Yalibouli e Oumar Waygalo.
Nde fedde heyre ana yiɗi jottintinde kabaru golle kosam. Komin jiɗi yo ɓuytude coggu nanndugol kosam e kullantereje moƴƴinirteɗe kosam. Ɗum holliti hoorejo appi kam Sanusi Hassan Silla ana waɗa noddago fewde e gouvernement o paaboɓe dow o golle.
Somin mbi kosam foti itte caggal leydi ndi wajibi minen dow min gaɗa dow hen imma daraji nomin kani hokkirde yimɓele ɓe kosam ko heƴata. Laamu odu ƴewto yalla hono hani huccinirde hoore ko nayiri bangal kosameje amen ɗe fati ɓe ɓama kosameje goɗɗe ko iwrata caggal leydi ndi. Yo ɗum hunde ko hani huccinirde hoore.
Ayuba Ba ministre cumniɗo margal dabaji e awgal holtiwide golle kosam ana jogui tiɗallaji kewɗi paɗotoli wadde yirwere e wi makko fa ɗi tiɗallaji keɓene jogola gouvernement o waɗan e bawɗe muɗen fuu faabade yalla golle kosam ana yirwa.
Ko woni fana muɗum fami ƴewto yalla hono immadaraji kani waɗirde ko nayiri bangal kosam moƴƴinde ɗum wailitinde ɗen ɗo kosam jagade ɗum no ɗum hani yaltirde caggal leydi ndi. Yalla yimɓele golloɓe oɗo golle ne keeɓa nafa kamɓe duɓe gattale hen koyɗe mabɓe
et sécuriser leurs revenus.
Hollitinde wiide ley himɓe mali temedoran fuu ko ɓuuri capanɗe taton ana keeɓa nafa dow golle margal dabaji e wi andinɓe golleji muɗum.
Kabaru ɓen rafdena wulatiki sababu ɓen tiɗine jaati golleji ɓen ORTM ɗo hultama e wattu batu moɗo ɓen capanɗe joyi e ɗiɗo ɓo mabɓe ñande ɓen ɗum woni keña Bamako ɗo. Ngal ɗo kawrtal woni ɓe kinnike e kabaru ɗere ɓen imadaraji gaɗa ɗi duuɓi ɓen duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi e kañ ɗum wokkandi kalisi hitande 2022. Kanko ministre cumniɗo ɗo kabaruji o jetti sanne gollirde nde banggal imadaraji ɗi gaɗi e le kawrtal finatawa gaɗa ngal fay ɓoyali ene holtiɓi ɗum en hani ɗum ɗo ngal ɗo oɗo bottolato sababu men ɗati dawreji kewɗi e lenne alhamdou ak iliane woni ministre kumniɗo kabaruji wonko hanni ben aissata diara e mbiyete keɗɗo président ousmane ñalibouli
fay goddulla ngal kawrital ana wonde wadde ley wattutiɗo ley leydi men ndi gollide nde kañum du ana jogii tiɗallaji rafi tawrede kaake gollirɗe yogaji jaati boni ley région ngaji yogaji saabe rafi ndenagu o ana hani jaati immadaraji gadde yale ɗe kaake ana moƴƴintine golloɓe du dabereji pie no dokkirte joddiji mumɓen waltinindo hakkillaji wiide gollirde nde jokkinan gollidinde e moɗon yala tiɗallaji ɗi ana keɓene jogola dabereji fuu piyete ko hani fuu waɗe yalla golloɓe ana ɓeyde le gollirde nde
garantir des ressources pérennes à l'office
fedde lulunde brigade citoyenne men fuɗɗi golle muɗum ñande alan ƴaɓɓide nde Bamako ɗo ndennogo mijo ministre jeunesse e kabaru yeto Harou Sembe Thialdi fanda muɗum woni hawrintinde jokkolɓe hewɓe fewde e golleji ɓinguel yo dankakule commune ngaji mabɓe ndenno brigade citoyenne kabaru muɗum ben joɗinte le commune ngaji jeegom Bamako foof kanko gérata mayga wonko heɓani banggal muɗum keɗɗen fastango Ousmane Ñalibouli e Oumar Wegalo
e ɓuuri sukaɓe jokkolɓe ujunere temmiɗɗi ɗon woni dentuɓe ley fedde wadde brigade yaku yalla ana gaɗa immadaraji le nokkule mumɓen Madi Kaba Diawara woni keƴaɗa haala ngal dental
woni fana muɗum yalla yimɓe ɗan ɓeydoro ɓingu leydi yankako lobbo miɗen gondi wadde immadaraji no min kani fabiradeɓe min pamminaɓe sariyaji dow ɗati no worri kañe no malinke
hanie wi ministre kominiɗo jeunesse e Haro Thialdi fa yettade leydi yankako Abdoul Kassoum Fomba o brigade watte ñande alan fuu ley commune ngaji Bamako
l'idée c'est vraiment de les mettre
en hakkille yalla yimɓele ɓe fana paama ko kañi wadde nokku ɗo goni fa ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe paabo ɗo iwata ɗo sina jokkolɓe paama wiide kañum endu darde
muɗen
yammere fuɗɗugol muɗum ɓe addireke golleji laaɓal ministre o ana darta e sukaɓe jokkolɓe heddiɓe du gatta koyɗe mumɓen e ngo hakkillo
yettere meɗen hertande duusi mbiyen sumen hande ane yoɓi du kabaru kaaraji ɗeɗo ɓiɓe leɗɗe nden nafo jogiɗi nafaji kewɗi banggal ñamduji e keñe dun nebam terɗe e fay nebam nato ele ñamdu blonga koye nande muɗum ndenno ɗiɗo wattuji ɗi ɗeɗo ɓiɓe leɗɗe ana le nokkuji kewɗi leydi ndi Bamako ɗo e keñe le kedde leydi ndi kanko Alima Yattara e ke heƴaɓe yogaɓe wonko heɓani banggal muɗum keɗɗano fastango sita sidibe e Alsisé
kareje ana ñaame to yimɓe hewɓe li leydi malli yogaɓe ana ñaama ɗum saabe giɗali yogaɓe du horsana ñamde ɗe ɓiɓɓe leɗɗe
mbiɗe yiɗi sanne kareje mbiɗe andodiri e neɗɗo ittoyo ɗum jaati wakkati so o wajji ɗum tan o noddan ka o hanna kam mi yaha mi sooɗa e miɗe ñaama ɗum fa wana sesse kareye ɗe ana sawra ko neɗɗo reedu muɗum yorta wakkati fuu ko miɗe ñaama ɗum sanne le oɗo wakkati ñaloma fanɗi fuu bu temdere ka miɗe watta e kareje ɗe mi yiɗa ɗum min ka sikkoro majjum ana heewi ɓeɗade ɗum du ana yoppa yimɓe ñaw ɓuuɓal
lewi dogotono andmi kabaru cellal ñamgol kareje hewdinta bani adama torra fo lewi meɓɓe ñamgol kareje jaati ana nato saabe faddade bani adama e ñablaji yogaji ɗum ko holliti kanko docteur Ousmane Doumbia goto andno kabaru ñamdu joɗiɗo le genni ñono
kareje yo ɓiɓɓe leɗɗe no ɓiɓɓe leɗɗe ne ana sawra kulleji kew kutteje fuu wala e ñamgol kareje ɗen ɗum yettinta neɗɗo ñaw ɓuuɓal ko narte yimɓe tan woni fati ɓe ñama ɗum fa ƴaɓɓiɗeneɓa
kareje ana defire ñamdu ko heewi caggal muɗum ana moƴƴina ɗum nato neban wujeteɗan rewɓe moƴƴinoɓe neban kareje ana faccitana amen hono ɓe moƴƴinirta ɗan neban le genni sigasu hortade sigu
ɗum gunnam fa wula taw geeƴi kareje ɗe min gatta ɗum ne ndiyam mi itta hen kufi caggal majjum geeƴi keɓeteɗe ley hen ɗe min gatta ɗum ele wooru mi una fa ɗata so ɗum ɓettike fuu so mi gatta ɗum eɗo barmaji mawɗe ɗe min joƴinta ɗo yiite fa defo so ɗum waɗi wakkati eɗum defo a yiyam neɓan ɗam fuɗɗam nabbude ɗo so ɗum cilike fuu so min gatta hen ndiyam jonka min jiltina ɗum ɗum woni komi noddirta bulal ngal jonka eɗum wawi ñamede miɗe wayta ɗum miɗe yeeya ɗum siguɗo ɗum
ɗu e tawede fuu ɓeyroɓe holliti torraji ɗiɓe maati le ngal gollal moƴƴungon bulal ngal
kareje ɗe ana wara e wakkati mo toɓo woodi ɗum du ana hawra e wakkati nomin cuɓoyta ɗi miɗe jogui tiɗɗalaji banggal yorude ɗum coro nangue min jonata ɗum wakkati jon one ana toɓa ñande fuu satu miɗe keɓa hen kalsi seeɗa satu mi keɓata hen
feyi
lewi yogaɓe bulal ngal ana jogui nafa mawɗo nde kabaruji keɓan leydi son laam o fi dabiriji yalla ɗum ana huncina hoore
sacrame pawiɗo e okkatten kabaru jom hannde miccittino tan wawsade foof mbitade yewtereji siwi tamani banggal application muɗum yo do play store ɗo seɗen magasine sukaɓe yewtere meɗen hannde hewde magasin sukaɓe ana yowi dow yaadu suka nden no alhaali mo kala ben tagaɗo yettiraka ben no fangude nden no inniraɓe dunno goni e ɓuuri fof tuɓe sukaɓe tugote muɗum yalla na heɓa yaade seeɗa seeɗa fa tekka fa koyɗe ɗe tekka ndena ɗum sata ɗum yaata fe taggal dabareji ɗi cikalla ina jogani suka muɗum yalla ne ɓeydo famdu kabaru ben ɗiɗo oɗo wattu ɓinguel adama kanko laali tan gara heƴaɓe jogaɓe gonɓe le kedde leydi ndi wonko heɓene keɗɗata festango min e Ousmane Niali Bouly yo en ñalle jaam.
Taɓanɗe suka arandeja yo wattu mawɗo noon hedde inniraɓe yogaɓe. Yogaɓe koltiwiɗe ni jupirata suka kañum yaanda hoore muɗum. Ɗum ana holla wiide ɓe wala fuu ko gatta hono banggal safareji yalla suka ana heɓa yaade. Keɗɗen ko ɓe inniraɓe wonɓe kajolo ko koltiwiɗe.
Hokkan suka safare sono hiɓini hitande o fuɗɗan yaade. Min kay fa hunde hokkata suka ko yalla o ekkittino yaade. Fa so tawi o ñawɗo mi meeɗani hokkude suka safare yalla mo fuɗɗan yaade. Ko ɓuri hewde kay so heɓi hitande feccira tan o fuɗɗanono hoore makko.
Inniraɓe yogaɓe hakkillaji mumen fuɗ ƴummoto sini sukaɓe mumen joni yaade ka puɗɗa yaade. Ɓe inniraɓe wonɓe segu ekkita kollitiwide ana nawtoro safareji ɓaleɓe yalla sukaɓe mumen ana mbawa yaade.
Soni suka ɓoyta e fuɗɗali yaadu wonko min kaɓɓata e koyɗe makko yalla mo fuɗɗa yaadu ndu no haniri. Wonno memoɓe haala ko wiyete tafu wonno tortoɓe talki ɗi jogi nayeɓe woɓɓe dun wutoroŋaji nawtorto yaadu suka so taɗima so yaawi eɗum yowi dow endi ɗi muynata. Min kam mi hokki suka safare saabi ɓooyi fuɗɗali yaadu sego gommi min kam cili kewɗi woni ko mi hokkata sukaɓe onɓe safare yalla ɓe fuɗɗa yaadu ka ɗum nafata.
Nele Masi yo cawrirowo leɗɗe ɓaleɓe gonɗo Bagnagara holtiwiɗe sini suka hokkamo safare makko heewi fuu yontere na lewru jomum fuɗɗan yaade.
Mi hokkanni yimɓe talki lelirɗe tafu moɓe haɓɓata e koyɗe suka o aɗa woodi ɗum no haɓɓete e kokku suka o ɓeydaɗe ɗiɗo safareji goɗɗi ɗum no woodi. So ni ɓe ɓami safareji ɗi yogaɓe fuɗɗan yaadu caggal balɗe sappo e joyi yogaɓe yontere yogaɓe lewru.
Dogotoro en kollitiwiɗe fa suka wawa yaade hakke hitande woni ko hani heɓude. Ewi professeur Boubacar Togo hooreje ɗo sukaɓe cawrete ɗon pédiatrie hôpital Gabriel Touré le Afrique sukaɓe hewɓe mbawata yaade tawa kiɓɓina lebbi sappo e ɗiɗi.
Lerunde Afrique ana woodi sukaɓe puɗɗoɓe yaadu fadde mabɓe hiɓɓinde hitande yogaɓe lebbi jeenayyi ma lebbi sappo. Ko ɓuuri hewde kay nde suka hiɓɓinta hitande foof tawa on wawi yahande hoore makko tawa fewi on nanggaka. Soni suka hiɓɓini hitande fa lebbi jeegon tawa fuɗɗali yaadu aɗa huɓɓina yama wilata suka joguiɗo caɗɗele yaadu makko naɓɓili e miijotile hakkillo makko.
Docteur Yaya Katile cawro sukaɓe gonɗo CCRF dire holitiwide fa hakkille neɗɗo jummo ana hani doma tafon sini suko ƴaɓɓeke lebbi sappo e jeegon. Si neɗɗo ne waɗi wonko ɓe gatta yalla jomum ana wawa yaade.
Soni suka hiɓɓini hitande tawi fuɗɗali yaadu ne muñanamo seeɗa fa o hiɓɓina hitande e lebbi nayyi. Soni ɗum yettoi tawa fuɗɗali nden min naɓanmo to dogotoro lolliɗo orthopédiste kinésie thérapeute on fiyan dabare ekkintinde suka o yaadu seeɗa seeɗa. So caggal ɗum fof suka o fuɗɗali yaadu muɗum no haniri centre moɗo na Tumbutu jalla fa hande o ɓeyda huncinede hoore.
Sawroɓe sukaɓe ɗoni pédiatre ana mbajo inniraɓe pati keppana sukaɓe mumɓen wawde yaade na pati kulawide jomum yagol muɗum taɗi sa bandira muɗum mbawi yaade. E wi mabɓe mono fuu no Allah tagiri ɗum nde yagol jomum yettake fuu ya an ɓe kollitiwide so wona ñawuji na tiɗallaji goɗɗi juutineɓi suka fuu wawan yaade.